itakuwaje? Unadhani kaka kijiwe kwangu itakuwaje mimi? Ikama somi kwangu itaanza kutembea hapa. Nasema shemeji, shemeji wa shemeji, unataka nikumane na kaka wewe? Shemeji, unataka nikumane na kaka bwana? Wanangu piga makofi, piga makofi. Kidube wani piga makofi, piga makofi, piga makofi. Nabielia piga makofi. Wanangu kimbia, kimbia, mbio mbio kimbia. Geti kimbia, kimbia, mbio mbio kimbia. Geti shemeji, shemeji waya ya ya. Shemeji, shemeji waya ya ya. Shemeji, shemeji nyota. Shemeji.
Ameni kwamba na kubali ndo mimi. Washa, washa, washa uwake wana washa. Washa, washa usizime bwana washa. Washa, washa uwake wauni. Do vile vile, nakubali wanangu.